Shipula bakhule ngendlala kodwa ngaso sonke isikhathi mabelala bethandaza. Mina I know ngishabafundisi bamanga bahamba inyanga bedle imithi befuna lamandla. Mina I know people abadlela jealousy bakuthakathe ngenhliziyo izinto zakho mayihlangana. Mina I know friends abakhuluma kabi mawunabo bayahleka mawufulathela bayakuhleba. Mina I know imindeni esolana ngokuthakatha masingahambi kahle izinto athi ugogo ngiloyayo. Mina ngaza abafethi abashawa abafazi mayivula iqale police station aphenduka ihlaya. Mina I know isigebengu masibuye emphanjweni mase sinike i-oledi imali yokuya esontweni. Mina ngazi ingane engena kudle esikoleni ngazi ingane risho ubaba kodwa fihlwe emndenini. Mina ngazi lobe ehleli iminyaka ekwesivini ngazi lobe ehleli eboshele izinto engazenzini. Mina ngazi umjito phaka kuseklabhini kodwa njalo kubo makulalwa iqanda nesinkwa. Mina I know people abanama-degree kodwa umthole down etafuleni edayisa uswiti. Mina ngazi abosisa abadlisa abafethi korobela for umshado yaze ufikela usizi kwezinja. Mina ngaze abakhule kamnandi empilweni abangalazi usiza abakhule nesibhulu emlomeni. Mina ngaze usiso nonembeza enhlizweni ulale neboss emsebenzini wanyuka esikhundleni. Mina I know ingane yintandane empilweni ihlala ney'hlobo zigqilaze iphenduka imeti. Mina I know umjito ophumelele empilweni beqale bemkhulume bethu unodiko losho umfethu. Mina ngaze abantu ababulala ama-albino ngoba besitshela ukuthi bazokhipha umuthi unswempu. Mina I know i-out beyi-right esikoleni kodwa namhlanje sesidrugdini ibhema umkhemesi. Mina I know umjito ongalibhadanga esikoleni kodwa unomuzi hela lusha impilo esikebheni. Mina ngazi umuntu onakho konke empilweni kodwa kuze kuthole kumele kufa umuntu emndenini. Mina ngazi abantu baba bama-hitman baphila ngokubulala kuze ngene ukudla etafuleni. Mina ngazi usathana baphila emhlabeni bayakugwayizisa izinto zakho ziphele emoyeni. Ahashem ngazi nabangekho hip emshadweni. Ahashem ngazi nabakhisha umngane endodeni. Ahashem ngazi nababhala ingoma enesense kodwa still fana kithi bengayitholi ebrei. Kwenzenja
Ekwenzenjani ma-Afrika?